Iyi mwumva na radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ya Amerika mwikurikira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Hano muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu saa 10. Ikaze mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, nongere mbahe ikaze mwese nshuti mukunda radio yanyu. Uyu munsi turaganira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso, hypertension mu rurimi rw'Igifaransa, n'indwara izwi nk'iyica bucece. Iyi ndwara rero ntitwareka kuyivugaho kuko ikomeje gutwara ubuzima bw'abantu, abandi ikabamugaza. Nk'uko bisanzwe rero, mube hafi musobanuze inzobere mukanya harabafitiye ibisobanuro. Mukomeze kandi kuduha telefone zanyu tubashe kuza kubahamagara tubaha ijambo. Mwakoze abamaze kuziduha. Mbere yuko rero tugera mu kiganiro nyirizina, najya mbabwire ko ishami ryawo ni ryita ku buzima w'MS rigereranya ko abantu bakuru babarirwa muri miliyari imwe na miliyoni 280 bafite hagati y'imyaka 39 na 79 ku isi hose bafite indwara y'umuvuduko w'amaraso. Abenshi ni ukuvuga 2/3 baba mu bihugu bikennye cyangwa se bikiri mu nzira y'amajyambere. 46% by'abantu bakuru bafite iyo ndwara ntibazi ko bayifite. Ikindi mu babashije gusuzumwa bakavurwa, umwe muri 5 bakuru afite umuvuduko w'amaraso wagaruwe ku gipimo. Ni imwe rero mu ndwara zitandura, ikaba indwara yica abantu kare cyane, bimwe bavuga ko umuntu akenyutse. Intego rero isi yose yihaye ni ukurwanya iyo ndwara, kuyirandura, kugabanya umuvuduko w'amaraso kuri 33% hagati y'umwaka w'ibihumbi 2010 na 2030. Ubwo rero nagira ngo mu kanya gatoya tuze kwakira umuganga udusobanurira, ariko aracyahuze. Reka tube turashyireho akaririmbo hanyuma tugaruke mu kanya.
Don't worry, I wanna let you know. You know you're my only. I will never, never let you go. I don't believe. Baby, give me your body, don't feel that. My baby, enjoy. Now, please, I'm thinking like this, thank you. Mama, I'm gonna go.
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko narimbibwiye dutangira turaganira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso bita mu gifaransa hypertension. Uyu munsi rero turi kumwe na muganga François Uwinkindi akuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Ntabatengiye rero reka tumwakire kuko hafite na umwanya mutoya wo kutuganiriza kuko afite izindi nshingano ari bujyemo mu kanya. Nagira ngo muganga Uwinkindi twongere tuguhe ikaze ku ijwi rya Amerika, ngushimira cyane kandi uyu mwanya uhaye abakunzi bayo kugira ngo muganire.
Murakoze cyane, nanjye nishimiye umwanya nkwaye kugira tuganire.
Yee, ndabizi ko mugiye mu bindi hari ibindi bibategereje mu kanya, ariko nagira ngo muri makeya dutangira mutubwire iyi ndwara ya hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso musobanure gatoya n'indwara ki.
Murakoze. Yari umuvuduko w'amaraso ni indwara navuga izaho ubundi amaraso afite uburyo agenda mu mitsi. Muzi ko imitsi itwara amaraso ni nk'amatiyo, ni nk'ibitembo. Rero ubundi aba ari umwanya hari amaraso acamo afite umuvuduko runaka uzwi, ariko hari igihe rero nk'umuvuduko amene hari igihe wa mwanya amaraso acamo uba mutoya byatewe n'impamvu runaka, cyangwa se wenda ugasanga ya matiyo kubera ko yuko ya mitsi ni amatiyo ariko navuga ashobora kongera ubunini. Hari igihe rero kwa kundi ya matiyo asaza ku buryo aba atakibasha kwiyongera, ugasanga noneho amaraso ari gutambuka agoranye. Hari igihe rero iyo amaraso atambuka agoranye nibyo twita ko habayeho hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso wazamutse, kubera ko hari icyabiteye, hari navuga nka ubusakire irimo ituma amaraso adatembera neza mu maraso. Niko nabyita ko ari kwenda twasobanura mu magambo makeya umuvuduko w'amaraso cyangwa se hypertension arteriyeri. Akenshi rero dupima uko tubibona, akenshi turapima, hari ibizamini kwa muganga, hari agakoresho kwa muganga bita tensiometre bakoresha bakagushyira ku kuboko bakareba uko umutima utera ndetse bakareba n'uburyo amaraso yawe atembera, bakareba imbaraga n'umuvuduko atemberana mw'iyo mu mitsi. Ubundi iyo bagupimiye tureba imibare ibiri, hari icyo twita systole n'icyo twita diastole. Akenshi ku muntu mukuru imibare yagombye kuba iri munsi, akenshi barakubwira ngo biri hejuru cyangwa biri hasi, ariko ubundi imibare myiza ni uko wagombye kuba uri munsi ya 14/90. Ubwo 14 cyangwa se 140, ubundi tuyifata muri ibipimo ni muri millimetre de mercure, bakubwira ngo ubundi yaba ari 140 millimetre de mercure, yaba ari systole noneho diastole ikaba ari 90 millimetre de mercure. So ubwo ngira ngo wenda sinzi wenda hajemo ikintu wenda atari meza kwa muganga, ariko muri make ni uko wenda nabasha gusobanura umuvuduko w'amaraso.
Yego. Hanyuma ikibazo kihagaze gute ubu ngubu, iyo mubona nk'abantu mu Rwanda bahura n'icyo kibazo cy'umuvuduko w'amaraso bihagaze gute? Ni benshi bari mu cyiciro cy'abantu, ni abakuru, harimo n'abatoya, barimo guhura n'icyo kibazo, bimeze gute?
Mira mufuko kwa maraso ngirango ni indwara yitwawe n'abantu benshi cyane, indwara yitwawe n'abantu benshi cyane cyane nyine bakuze, bikaza rero kuko kwakunye twavuga yuko nyine uko ugenda ukura niko imitsi yawe ugenda isaza, niko ibitaba ikikweduka neza cyangwa wenda bya bintu bizamo wenda bitewe n'uburyo bayeho bishobora kuzibaya ya mitsi bigatuma amaraso atambuka neza, niko umuntu agenda ahura na byo cyane cyane dukunda kubona rwose iyo biri bizamuka cyane ku bantu bari ku myaka 40 no kuzamura. Ariko ubu ngubu urebye nka gahunda twasizeho cyane cyane dutangiye noneho kwipima cyane cyangwa gukangurira abantu kujya kwipimisha byibuze inshuro imwe buri mwaka ku bantu bafite imyaka 35 kuzamura. Ariko cyane cyane ni uko ushashatsi werekana yuko ufite imyaka 50-60 ukajya mu muvuduko w'amaraso uri hejuru, ngira ngo ntabwo navuga ko ari ibisanzwe ariko ni kimwe umuntu zo gusaza ntabwo avuga ko ari igitangaza cyabaye. Ariko ikibazo tukibona ubwo iyo noneho watangiye kuyigira ufite imyaka mike iri munsi y'imyaka 30, icyo gihe akenshi nibwo tujya gushakisha nimba nta indwara yindi yabiri inyuma yo muvuduko w'amaraso byatumye bizamuka. Kuko ubundi ntabwo bikunze kuba yuko umuntu ajya muvuduko w'amaraso akiri mutoya, ariko wenda ibi ngibi birajyana wenda ku bintu wenda warubajije imibare nuko ngure by'ubushakashatsi twakoze umwaka washize rwerekanye twakore ku bantu bagera ku 600 bari hagati y'imyaka 18-69 twasanzwe mu bantu 16-18% bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru bafite hypertension arterielle aho ngaho ni muri rusange. Ariko iyo ukora nk'abantu bari hejuru y'imyaka 30 ibirazamuka bikagera kuri 28% nyine kwako nibyerekana yuko uko umuntu agenda akura uko imyaka igenda yiyongera niko bya byago byo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru nabyo byiyongera nyine bitewe n'uburyo umuntu abayeho bitewe n'uko yanditse nayo yitangiye gusaza. Ariko rero icyo wenda kindi nabwira ni uko urebye imibare uko imeze ukareba n'abantu dufite mu mavuriro atandukanye imibare iracyari hasi cyane, kuko ari ukungu urebye mu Rwanda hose mu bigo nderabuzima n'ibitaro by'uturere dufite abantu bagera nko ku 115 bavurwa mu muvuduko w'amaraso uri hejuru. Ariko rero ugiye kureba noneho tugendeye kuri ya mibare twaba turi kuvuga y'abantu bagera kuri 16% bafite umuvuduko uri hejuru birerekana yuko dufite abantu ugiye gushyira ku baturage bo mu Rwanda twakunye ko dufite abantu bagera kuri 1,000,000 ndetse banarenga bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru, bivuga yuko hakiri abantu benshi cyane bakiwugendana batabizi ko bawufite kubera ko batarisuzumisha ngo nibasanga koko biri hejuru bikize igihe cy'uko umuntu atangira imiti abasha kuyitangira. Noneho turinde yuko kubera ko umuvuduko w'amaraso iyo utavuka kumara igihe kinini nibwo utangira kuzana bya byago navuga byo kuturitsa imitsi yo mu bwonko ugasanga umuntu stroke ugasanga yifu umutima kubera ko umutima gukora cyane kubera ko usunika amaraso atagenda neza ugasanga umutima wananiwe ugasanga yifu impyiko kubera ko harimo udutsi dutoya dushobora kugenda twangirika kubera ayo maraso agenda acigana cyane ngira ngo
yego
wenda nicyo navuga.
Hari abakunzi b'Ijwi ry'Amerika badukurikiye ku murongo wa telefone, nagira ngo tubanze twakire umwe mu bari hafi. Kwizera uratwumva?
Yego yego ndavumva nje n'amkamuse ku Ijwi ry'Amerika.
Yego yego urahagana hehe?
Ndumaje ugubana ukarekora ndi mu murenge wa Buyoga.
Yego yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nagira ngo nagira ngo maze muganga ese indwara y'umuvuduko w'amaraso irangwa n'iki, nibihe bimenyetso biranga, ese ishobora kuba yavurwa igakira? Nicyo kibazo nagira ngo mbaze umuganga.
Yego urakoze cyane, reka gusubize.
Ikindi wenda ngira ngo wakoze cyane ku kibazo wabajije ni uburyo kugira ngo ubashe no kwivuza no kumenya umugani n'ibimenyetso by'indwara n'uko yandura no kubigenda cyangwa se nimba wa mugani nibasanga unayirwaye bazabasha kukuvura cyangwa kugufasha ku buryo ubuzima bwiza. Icyo navuga ni uko akenshi izi ndwara zitandura ndetse duhereye ku muvuduko w'amaraso ni za ndwara ziza gake gake ku buryo iyo bitararenga cyane ngo imibare igere hejuru ku buryo itangira kwangiza ibindi bice by'umubiri nta kintu umuntu aba yumva ariko akenshi iyo byazamutse ajya usanga urabara umutwe, ufite isereri, urumva mu matwi harimo ingoma. Ibyo nabyo ni ibintu bishobora kugira kubwira yuko ushobora kuba umuvuduko w'amaraso wagiye hejuru. Ariko icyo navuga ni uko akenshi ibyo ntabwo bihagije kuko ushobora kuba ufite n'ibindi bibazo bindi bita umuvuduko w'amaraso ukagira ibyo bimenyetso. Ni uko turabwira ko byibuze umuntu wese wunguye uri hejuru y'imyaka 35 ni uko byibuze yagombye kujya yipimisha inshuro imwe mu mwaka akajya ku kigo nderabuzima kimwegereye. Ngira ngo nkawe tuvuganye uri mu majyaruguru rwose kuri centre de sante yawe barabikora kandi ubwishingizi mu kwivuza mituweli do sante ifasha umuntu kwivuza ndetse no kwisuzumisha indwara y'umuvuduko w'amaraso. Ikibazo cya kabiri yarambaje ngo iravurwa igakira, akenshi izi ngizi tuvuga ko biterwa n'icyayiteye, wenda nimba ari wa muvuduko wenda uje kubera ko umuntu wenda waje hakiri kare, wenda niba umuntu afite imyaka 20 wenda afite ibiro byinshi, nibyo byatumye bizamuka, cyangwa se wenda afite ikibazo ku mpyiko kindi cyatumye umuvuduko w'amaraso uzamuka, icyo gihe iyo icyo kibazo kibitara kivuyeho nta kibazo umuvuduko w'amaraso urakira. Ariko noneho kuri wa muntu tuvuge mukuru cy'imyaka 50 twasanze nta kindi kintu wenda kiri inyuma kibitera, wenda nuko imitsi yatangiye gusaza, kandi wenda twakugira inama wenda y'ibyo wakora kugira ngo turebe ko bigabanuka ntibyakunze. Akenshi igihe icyo dukora tugushyira ku miti kandi tukagusaba yuko uyihoraho, ntabwo tukajya tugupimira turebe yuko bitazamuka bimeze neza. Kureka impamvu icyo tuba turi kurema ni uko wa muvuduko w'amaraso ugumya kuba muremure ukaba wakangiza n'ibindi bice by'umubiri, cyane cyane ngo ubwonko ugasanga umuntu abyutse afite stroke, impyiko zapfuye, umutima wabyimbye n'ibindi bitandukanye, amaso ya muntu kwa amaraso kubera nyine hahandi amaraso iyo hose agera, cyane cyane twa duce dutoya nitwo dukunda kwangirika cyane bwa mbere. Ngira ngo wenda icyo wenda namugira inama ni uko rero harimo nk'ibintu wenda navuga byongera ibyago byo kugera muvuduko w'amaraso uri hejuru, navuga imburagihe mu gihe ugifite n'imyaka wenda ikiri hasi, nuko kunywa itabi, kunywa inzoga nyinshi, kutaruhuka bihagije, kurya umunyu mwinshi, umubyibuho ukabije, kudakora siporo ihagije, kutarya imboga, ibiryo birimo imboga n'imbuto bihagije. Ngira ngo ibyo nibyo bintu akenshi byongera ibyago byo kurwara wa muvuduko w'amaraso turi kuvuga. Icyo gihe rero niyo rero kuko harimo abantu dusanga rwose byazamutse, ariko wenda twamubaza ese bimeze bite, ugasanga aranywa inzoga buri munsi nyinshi, aranywa itabi, wenda arafite n'umubyibuho ukabije, bamubwira uburyo yitwara yabihagarika, ugasanga wa muvuduko w'amaraso wagabanutse byibuze wenda akaba nk'indi myaka 5 ataratangira imiti, kubera yuko ikiba cyabiteye n'ubwo buzima butaba bumeze neza babayeho.
Yee, murakoze cyane. Reka twakire na Daniel. Uranyumva Daniel?
Ndakumva madame Jeannine.
Yee, wowe urahagana hehe?
Rereye Inyamasheke Ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ya, njye mfite ikibazo gisa n'ahari cy'amatsiko ku iyo ndwara. Ese ubu mu by'ukuri gusobanura umuntu ngo arwaye umuvuduko w'amaraso, tuzi ko umuvuduko wawo nyine umuntu aba yiruka cyangwa se akaba akoresha imbaraga runaka agira ngo agere ku kintu, ariko akoresheje imbaraga z'umubiri. None umuvuduko w'amaraso ni gute umuntu avanga arwaye umuvuduko kandi umubiri we umubiri ntabwo amaraso atembera yirukanka cyangwa se ngo yaragabanuke? Ikindi ngira ngo nze kubaza, umuntu urwaye umuvuduko w'amaraso tuzi ko ari indwara isa nayo idakira, ariko mu by'ukuri uretse ibyo abaganga batubwira ngo tugire gutyo tugire gutya, mu by'ukuri umuvuduko w'amaraso yaba ari indwara ivurwa igakira? Haba ari umuti uvura se? Basi badusobanura kuri utwo tubazo tubiri rwose.
Ngasa nk'aho yarabikomojeho muri ibyo byo kuvurwa igakira, avuze n'ibyo umuntu agomba no kuba yakwirinda se cyangwa uburyo yakwitwararika, ariko ntacyo ngo aryo hasubiwemo cyangwa se ngo navuga ngo kwigisha no guhozaho. Reka muri make yongera gusubiriremo.
Icyo namubwira ni uko undi abaze umuvuduko ubundi amaraso nyine afite uko atembera mu mubiri, afite navuga niko na wenda kugira ngo bisobanuke neza, abafite umuvuduko agenderaho kuba afite vitensi agenderaho. Icyo gihe rero tuvuga ko byazamutse iyo ya vitensi navuga iri normali cyangwa nyayo yahindutse, kubera ko wenda aho aca hatangiye kugira ikibazo. Icyo gihe nicyo tuvuga yuko amaraso akenshi nyine tuvuga ko umuvuduko w'amaraso wazamutse iyo amaraso agenda abyigana muri ya mitsi ibitagifunguka neza ibitacyemerera yuko amaraso agenda ku buryo navuga bwiza asanzwe agendaho. Ibyo rero nk'uko yaravuze rero umuvuduko w'amaraso navuga yuko icyo namubwira ni uko umuntu ashobora kubana n'umuvuduko w'amaraso igihe kirekire mu gihe akurikije inama za muganga. Kubera yuko nk'uko nabivuze gitangira harimo imivuduko y'amaraso iza kubera wenda umuntu ubuzima umuntu abayeho uburyo wenda yitwara bisanzwe, cyane cyane ni ya mivuduko iza umuntu akiri mutoya, iyo ngiyo bya bintu abivanyeho birakira biragenda rwose, hari n'igihe bitaba ngombwa yuko tumutangiza imiti. Ariko harimo nonona ya muvuduko w'amaraso uza kubera ko nyine ariho imyaka igeze, umubiri washaje, imiti yashaje, ni wa muntu ukenera ko tumuha imiti imufasha kugabanya wa muvuduko wa uhamaraso icyo gihe rero tugusaba yuko imiti uyigumaho iye navuga igihe cyose ariko noneho ukanitwararikana bya bindi bishobora kongera kuzamura umuvuduko w'amaraso tabi inzoga kurya umunyu mwinshi kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije ibyo nabyo ni ibintu bidufasha kubera yuko harimo abantu rwose bamara imyaka nka 15 anywa kakanari kamwe ku munsi ariko iyo utabyitwemo neza ugasanga nakakanari ni kagikora ubusanganyi n'ahantu usanga umuntu tutangiye kumuha imiti ibiri itatu itandukanye kandi ubundi tuba twifuza yuko umuntu afata imiti mikeya yoroshye gufata itanahenze kugira ngo nyine imiti ntimubere umutwaro ariko icyiza ni uko twavuga ubu ngubu ni uko ubushobozi bwo kuvura bwo gufasha abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uri hejuru ubu ngubu burahari ku bigo nderabuzima byose kandi ni ubuvuzi bwishyurwa n'ubwisungane mu kwivuza ku buryo nta muntu rwose wagombye kuba kuba afite ikibazo cyo kubasha kwivuza umuvuduko w'amaraso mu Rwanda.
Iyo muvuga rero ngo ko mufasha abantu nyine kunywa imiti mikeya kandi yoroheje ni ukuvuga ko mwanishimira n'uko umuntu yakwitimisha akabimenya hakiri kare ku buryo yatangira n'iyo miti hakiri kare yenda ikagira n'iki ikora ku buryo yazagera aho yenda akanayivaho niba ari bishoboka.
Cyane rwose ni bwo butumwa twagombye kuba turi no guha abantu aka kanya turi kuganira n'uko icyo dushaka gukora ku wundi harimo abantu tukibona ntabwo rwose twabura kubivuga ugasanga tubonye ko afite umuvuduko w'amaraso kubera ko yagize stroke bituye hasi imitsi itwara udusuku dutwara amaraso mu bwonko twacitse akagira stroke akaba paralyze igice kimwe cyangwa ugasanga wenda impyiko zarapfuye ugasanga noneho aje kwivuza impyiko cyangwa aje wenda icyo kibazo cya stroke ariko wapima ugasanga afite umuvuduko w'amaraso uri hejuru aricyo cyabiteye. Ibyo rero akenshi nyine nta nicyo akenshi tuba tukiramumariye ku buryo yongera kugira ubuzima bwiza icyo rero tuvuga ngo nubango tuze twisuzumisha hakiri kare nk'uko niho ndakubwira abantu wenda abantu benshi tugenda n'imodoka n'iki polisi iratubaza buri gihe buri mwaka tugomba gukoresha icyo twita kontrole tekinike kugira ngo tumenye ko ubuzima bw'imodoka bumeze neza natwe rero twagombye gutangira gufata uwo ngo muri cya gihe ngiye gukora kontrole cyangwa se nitwumve ko imodoka zacu arizo dukeneye kontrole tekinike natwe umubiri wacu udakeneye gukoresha iyo kontrole kugira ngo turebe uko duhagaze niba ngombwa nidusanga harimo ibitagenda neza tubashe kubyivuza hakiri kare. Nacyo tubwira abantu rero ubu twasaba imbaraga zihagije ku rwego nderabuzima byose twahuguye abantu twabaha ibikoresho byo gupimira abantu umuvuduko w'amaraso ndetse tujyanisha n'indwara ya diyabete isukari iri hejuru mu maraso noneho basanga n'umuntu kuko agize icyagiye biri hejuru cyane kandi wenda n'imyaka ye igeze hejuru ubushobozi bwo kubavura burahari ariko turi gutera indi ntambwe yisumbuye kuko hari igihe kubera ko abantu nyine ntabwo biraza ariko ngira ngo nikwa kugisha guhoraho tunashimira benshi ikiganiro turi kugirana n'ijwi rya Amerika abantu benshi bari kwishyana murabyumva ari umuntu nyine ntabwo biraza neza kuko umuntu ajya kwivuza ntaho yumva ababara ntaho yumva ameze nabi kandi izi ndwara zitandura ku isonga hari umuvuduko w'amaraso ni uko n'indwara zica bucece zica gahoro gahoro ujya kugira ibimenyetso byararenze byaratangiye kugira ibindi bibazo mu mubiri ni uko ubungubu twashyizemo izi ndwara zitandura twazishyize mu bintu abajyanama b'ubuzima dushaka yuko batangira kudufasha mu midugudu abajyanama b'ubuzima turi kubahugura uburyo bakangurira abantu ibijyanye n'izi ndwara zitandura ndetse bakanapima mu midugudu mu ngo z'abantu ku muganda muri handi hose abantu bahurira ku buryo noneho umuntu akitwaza ngo n'ubuzima nyine kujya kwa muganga noneho tukamusanga mu rugo ku cyumweru muganga wabaye cyangwa wenda tugoroba tw'ababyeyi twabaye ku buryo noneho abantu tubigisha tukanabapima uwo dusanze afite ikibazo tukamuhereza kwa muganga ku buryo byibuze tubasha kuvuriza indwara itararenga navuga bitararenga inkombe kubera yuko uko yivuza hakiri kare niko ubuzima bugenda neza niko ikiguzi cyo kuvura kiba gitoya kurusha ukuza byararenze baratangiye kugira ibindi bice by'umubiri byangirika icyo gihe kuvura birahenze kandi nawe akenshi ntabwo wongera kumenya neza mu by'ubuzima ubashe kugumya gukora umuryango wawe ndetse ubashe no guteza igihugu imbere muri rusange.
Murakoze. Reka twakire na Rishari ariko utubwire turyo rwara nubona ko igihe kigeze cyo kugira ngo ugende kuko abadutegereje bashaka koza ni benshi sinzi niba turi bubashe kubakira bose ariko twakire Rishari uranyumva?
Alo.
Wiriwe?
Ndabumva.
Uragana he?
Namwiriwe cyane.
Yego.
ndi Burundi nange nagomba kugira icyo nshikirije kuri bijyanye n'indwara ivumbuka ry'umurindi w'amaraso muisanzwe ahanini icyo nahanura cyangwa icyo nasaba ni uko abantu bakwicukira kwipimisha kwifatisha igipimo bakaraba nahanura ko buri kwezi umuntu yagenda akarabisha kuko iyo umuntu abimenye hakiri kare agafata imiti hakiri kare kenshi na kenshi biragenda neza icyo nagomba mpamagarire abantu kenshi na kenshi abantu ntitwari dukunze kwipimisha ntidukunze kurabisha indwara ariko icyo honye nagihagarara ko cyane ndabashimiye.
Urakoze cyane kuri izo mpanuro, ubwo ni ukuvuga ko nawe ubikora ariko
ego ndabikora cyane rwose.
Yego, rero dufashe gukangura n'abandi nyine abo muhura. Muganga yavugaga ati nta muntu ujya kwivuza, akenshi abantu bajya kwivuza ari uko barwaye, ntibagenda mbere ngo bamenye uko umubiri wabo uhagaze. Ubwo nawe udufashe muri ubwo bukangurambaga, ndagushimiye cyane cyane.
Murakoze
namwe. Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho tuvuga ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Turi kumwe na muganga w'inkindi François, nagira ngo twongere tuganire nawe. Akabazo mu Rwanda haherutse guteranira inama ku ndwara zitandura n'iyo umuvuduko w'amaraso irimo. Muri make ubutumwa bw'ingenzi mwaha abantu mu bijyanye n'izi ndwara n'ubuhi mu rwego rwo kurengera ubuzima muhereye kuri iyo nama yabaye?
Ngira ngo inama yabaye ngira ngo mu kwezi gushize itariki 2025 2011 yari inama yo kureba cyane cyane twari turi kwibanda mu bihugu biri muri East Africa, u Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya na Uganda ndetse na Sudani y'Epfo, kugira ngo turebe izi ndwara zitandura zihagaze gute mu bihugu byacu, ni gute twashyira hamwe imbaraga kugira ngo tubashe kuzihashya byimbitse, tuzivura hakiri kare, dukora ubushakashatsi hamwe ndetse tunabasha no kugerageza gushyira imbaraga mu kugira ngo tubashe kubona imiti ndetse n'ibikoresho navuga bidahenze kugira ngo tubashe gufasha abantu abaturage b'ibihugu by'akarere. Nyako ari byo bintu twaganiriyeho cyane kugira ngo twaranigiranyeho niko nyimba yuko navuga u Rwanda ibyo rufite byateye imbere twabisangije bagenzi bacu b'Abarundi nabo batusangije ibyabo Abagande, gutyo noneho ku buryo tuvuga ngo ni gute twafatanya kugira ngo nimba ahangaha bigenda njyewe ntajya kongera kuruha cyane ndi kubihimba, kandi hari naza kwigera kuri bagenzi banjye ngira ngo nibyo bintu twaganiragaho cyane kugira ngo tugire umuryango wa East Africa ufite ibibazo bikeya by'indwara zitandura. Rero ubutumwa mu gusoza navuga nagira abantu nuko izi ndwara zirahari. Indwara zirahari ni indwara ziri kwiyongera cyane bigendeye nuko tubayeho, kandi ni indwara zica kuko ugiye kureba ubu ngubu ku isi muri rusange izi ndwara zitandura 71% by'abapfa bicwa n'izi ndwara zitandura. Urebye ku isi hapfa abantu bagera kuri 40 million buri mwaka, ariko mwabo ngabo 70% n'1% bishwa n'izi ndwara zitandura. Kandi none ikibabaje nk'ibi bihugu byacu kiri mu nzira y'amajyambere kubera kwa kwisumisha hakiri kare tudafite bwa bushobozi bwo kuvura neza tutaragira, nuko hari abapfa imburagihe. Ubundi iyo upfuye mbere y'imyaka 70 tuvuga yuko upfuye imburagihe, ntiwagumye gupfa mbere y'imyaka 70. Nuko rero nka 85% y'abapfa imburagihe bishwe n'izi ndwara zitandura bari mu bihugu byacu kiri mu nzira y'iterambere bigendeye kuri ibyabazo twavugaga tukiri gukoraho kugira ngo tubashe kuzamura ireme ry'ubuvuzi bw'abantu ndetse tubashe no kuzamura imyumvire y'abaturage kugira ngo bajye babasha kuzimisha hakiri kare. Inama rero nta yindi, twirinde ibyongera ibyago byo kurwara indwara zitandura cyane cyane harimo umuvuduko w'amaraso. Hari itabi turaze ko ari uburozi rwose, uretse n'umuvuduko w'amaraso ryica ibice byinshi by'umubiri, inzoga nyinshi tuzereke kuri siporo ihoraho. Siporo ntabwo ari kujya mu kibuga gukina football gusa, kugenda n'amaguru gukora. Ngira ngo twatangiye gahunda nziza izi za Car Free Day muri Kigali ndetse ziri no kujya no mu tundi turere dutandukanye. Turiye ntabwo kurya neza ari ukurya ibiryo birimo amavuta menshi, kurya isukari nyinshi, imboga nyinshi ni nziza, imbuto nyinshi ni nziza, tugabanye umunyu dushira mu byo kurya byacu. Harimo abantu bose ajya kurya mbere yo kuyumva ko harimo n'umunyu akaramaze kongeramo, kugira ngo ibyo byose ni bya bintu bitwongerera ibyago byo kurwara indwara zitandura imburagihe, ndetse tugerageze tunaruhuke bihagije. Turazi yuko ubuzima buragoye, twese tuba twirukanka dushaka ubuzima, ariko tugerageze duhe umwanya wo gukora, tugace umwanya wo gukora, ariko turashaka umwanya wo kugira ngo turuhuke, cyane cyane kugira ngo tugire na za mbaraga zo kumya dukora igihe kirekire. Ikindi rero navuga ni uko izi ndwara hari ibyo twavuze ushobora kwirinda kugira ngo ntuzirwara imburagihe, ariko hari n'igihe n'imyaka nawe ni ikindi kibazo ko umuntu agenda asaza, niko ibyago byongera, kandi ibyo byo nta n'ikintu twabikoraho. Gahunda ngira ngo Rishari yatubwiye i Burundi ni uko no kwisuzumisha bihoraho, kugira ngo ntidutungurwe nidusanga umuvuduko warazamutse, batugire inama nibasanga za nama wenda zo guhindura uburyo tubayeho tutari gukora, kubera ikigero umuvuduko ugezeho, tubashe gutangira imiti hakiri kare, tuyigumeho neza kugira ngo tugumye tubeho ubuzima navuga bwiza, tubashe kumenya gukora no guteza imbere ibihugu byacu.
Rwose ni ubutumwa bwiza cyane kandi bwumvikana. None se twakwakira n'abandi bantu bakeya?
Ngira ngo mfite nk'inyota nk'itatu ubungubu, itanu wenda, ntacyo tutavugana nabo nimba barahari.
Ye barahari, barahari, oya ni benshi bo barahari. Ariko reka twakire Juvenal. Uranyumva Juvenal?
Ndabumva.
Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo urahagana hehe?
Ngewe ndi mu Rwanda i Rubavu.
Yego, ikibazo vuba vuba.
Ikibazo nari mfite hari ukuntu izi ndwara zitandura zirahangayikishije cyane, ariko ahanini hari igihe umuntu abura ahantu ho kwisuzumira.
Kubura ahantu ho kwiva uri Rubavu? Yatubwiraga ko ku mavuriro yose kandi ko bagiye gushyiramo n'abajyanama b'ubuzima kugira ngo bafashe. Hari ikindi kibazo ufite ngo dukomeze?
Rwose murakoze.
Urakoze cyane. Twagira Yezu. Nawe uri ku murongo wa telefone.
Muraho neza, ndabaramukije Jeni.
Uraho, ikaze, hanyuma ubwo ubaze ikibazo cyawe mutumirwa hafi kugenda.
Yego murakoze. Ikibazo cyanjye mperereye i Kigali mu Rwanda. Ndashaka kumubaza iterambere uyu munsi tugezeho ritandukanye n'iryo twariho mu myaka 20-30 ishize. Ndashaka kumubaza rero ikibazo kijyanye gifite aho gihuriye n'iterambere. Uyu munsi tubona ibyo kurya turi gufata byakorewe mu nganda, ari bituburano byakorewe mu laboratwari kugira ngo bongerere agaciro ibikomoka ku buhinzi, bongere umusaruro, bino bita ngo ni ugutubura. Mu by'ukuri ntabwo byo byaba nyirabayazana ubwiyongere bukabije bw'umuvuduko w'amaraso, kuko uyu munsi niba dufite ibishyimbo, ibigori, ibirayi, yewe n'ibijumba batangiye kwitura ndetse n'imyumbati, ariko ugasanga nka kera umuntu yafataga nk'ibigori ibihungure, kuno bahungura ibigori bakabiteka mu gitondo, saa sita akaba ariho basukamo ibishyimbo bikaza kuribwa nimugoroba. None ubu tuvugana turi saa 10:20, ibishyimbo biraribwa mu kanya saa moya byumye, ntabwo barabiterekaho. Kubera iki? Ubu haje iterambere, dutetse kuri gaze, ibintu birahirimye si bihe.
Yego.
Kandi bice ari ibituburana. Ibi biryo turya byitwa ko bigezweho by'ikigenya kubaho muganga. Rero ntabwo byaba ari intandaro y'ubwiyongere bw'umuvuduko ukabije w'amaraso ku bantu b'ingeri zose, kuko kera twari tuzi ko umuvuduko w'amaraso ari uw'abakire bari Kigali. Kandi ubu ngubu urajya mu cyaro hirya za Nyamasheke usangiye abarwaye umuvuduko w'amaraso kandi mu ngeri zose. Ibyo ntabwo byaba ari intandaro.
Reka gusubize rero ko nta mwanya munini uhari.
Yego.
Urakoze cyane. Niba ngombwa tuzakiga.
Ikibazo bagejeje ngira ngo ni ikibazo abantu benshi bakunda no kubaza. Ibyo kurya by'ibituburano, tujya kurya inkoko imaze ukwezi kumwe ivutse, ugasanga nizo twirira, cyangwa ufite ngira ngo yabivuze byinshi, yatanze ibintu bitandukanye. Ngira ngo icyo navuga ubu ngubu nabwo iterambere, ngira ngo tekinoloji iterambere ryo gutubura imyaka, ryo kwibika neza ryarazamuye, ryariyongereye, riranakoreshwa cyane kugira ngo abantu banahangane n'ikibazo umugani cy'ibyo kurya bidakije kandi twebwe umubare w'abapfuye isi ugenda wiyongera. Ariko icyo navuga wenda nenda kwimenya nyuma nawe gatoya, ni uko ibyo kurya vyo mu nganda byabitwigiye kinini kugura muri alimentation tagari byiza ari byiza uko bishoboka twagerageza kubigabanya ahubwo ibi byo kurya uvanye mu murima cyacu bimba uyingiye cyangwa ipotisiye mu rutoki rwawe ibyo nibyo kurya tuvuga byiza ibyo bita kuvuga ngo ndarya za keke ndarya ibi byo kurya byo mu bikombe byanabyengera ngo kwera za produit biba bibikanye bikubika igihe kinini nabyo bifite navuga ntabwo bigera ingaruka nziza mu ku mubiri ngira muri mpamvu usanga kenshi abantu nyine kubera ubuzima tubayeho turarya za fast food z'amafiriti buryo usanga abantu bose barabyibushye ugashyiraho nta nubwo ukora siporo ihagije ngira ngo izo ibyongera za ngaruka zo ku zo kugera zo kurwara izi ndwara navuga zitandura imburagihe ariko kuvuga ngo bya byenda twa yafumbire twakoresheje mu Rwanda yakinteka yuko rwose ntabwo urya ikintu cyose kugira ngo cyemezwe yuko wenda nimba malaria umubu ukuriye urwara malaria nibwo bushashatsi buba bwakozwe ntabwo rero biravuga yuko ifumbire nta bushashatsi burakorwa bwerekane ko ifumbire mva Rwanda dukoresha yongeye umusaruro ariyo iri inyuma yo kurwara izi ndwara zitandura ubwo twongere turebe uburyo tubayeho twongere turebe zanzwe nyinshi tumwa twongere turebe byatabye twongere turebe ngira ngo wavuga iterambere Abanyakigali cyangwa no mu mijyi minini nta muntu ukigenda n'amaguru twese dukoresha imodoka nta mwanya wo gukora siporo nta mwanya wo kuryama uhagije ngo turuhuke ngira ngo ibyo nibyo twaza kurebaho cyane kurusha uko wenda twajya kureba wenda bamugane yafumbire imva Rwanda tukabasha kugira ngo twongere umusaruro tubone ibidutunga bihagije
ngiye murakoze cyane Juvenal yabazaga ngo kwipima ahantu kubura ngo ahantu kwipimisha i Rubavu
nibyo nari sinzi wenda hari Rubavu wenda sante dusante nkagira rero nagira ngo aracyakumva ariko ubu ngubu rwose nzi ko byagenze ariko ubu ngubu ngira ngo ni ikintu ubu ngubu amavuriro yose yasemo imbaraga ndetse nta nubwo ari minisiteri y'ubuzima gusangira ngo n'umuhigo twihaye dufatanije n'inzego z'ibanze dufatanije na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo dukore ubukangurambaga ndetse nitunabukora abantu nibajya ku mavuriro babone ubushobozi nyine basange hari ubushobozi bwo kubapima no kubavura ubwo se niko byagenze ariko icyo namubwira ni uko ikigo ndabuzima rwose kimwegereye barapima ibikoresho birahari abantu barahuguwe yagera ariko ubwo natwe twakongera tukavugana nabo dukorana hari mu karere ka Rubavu ku kibazo cyaba gihari nimba ari ibikoresho wenda navuga wenda by'abashanyi tukabasha kubafasha kugira ngo izi gahunda zikomeze ntitubwire abantu bajya kwipimisha nibagerayo babure serivisi ariko n'ukundi byakora birahari
ndagushimiye cyane rwose muganga Uhindi Francois nibutsa abatwumva ko kuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC ndagushimiye cyane ko uyu mwanya ufasha ukaganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kandi warufite izindi nshingano zihutirwa ushaka kujyamo urakoze cyane
makoze cyane ni nani bashimire ngushimire kiti cyawe ngushimire ijwi rya Amerika umwanya waramuda kugira ngo tubashe gukangurira abaturarwanda ibijyanye n'izi ndwara zishinzwe kurwanya ngira ngo ni byiza ubutumwa babagize kuri benshi kandi n'abatwumva bazabigeza ku bandi twese hamwe nibwo buryo bwonyine dushobora gukorana kugira ngo tubashe guhashya ikibazo cy'indwara zitandura gusoza rero nanjye na bifuriza no kuzajya nabiri nziza ndetse n'umwaka mushya muhire turahari igihe cyose mudukenera muzatubona kugira ngo dukomeze twigishe abantu ko kwigisha no guhozaho kugira ngo abantu bashe guhindura imyitwarire n'imyumvire
murakoze cyane muganga Francois w'Inkindi nohere nziza namwe n'umwaka mushya muhire
In a party, in a party, you know where it is. He's been nice, been good. We gonna move on. Yeah, we are empire. Fire, fire, fire. Without this man, believe me, don't worry. I wanna let you know. You know you're my only. I will never, never let you go. I don't believe. Baby, give me your body, don't feel it. Happy angel, na pita mpenzi na zizi cha. Mama wava na wanja, yeah. Nina uruja wanja, ayuda na vita sura zanje. Ta-da-da-da-da.
mood, I feel good. When you're trusting me well, in your eyes, boy, I read that love you have for me. Not sure to turn to Kenya, to quite you with me. I don't feel it, what I see. To do one day, prima omia, kira, tikunita, shukuru, mungu, wakukuli, patia.
Radijwi ya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi twateguriye indwara y'umuvuduko w'amaraso nagira ngo noneho nyuma yuko umutumirwa wacu agiye mu zindi nshingano tube tuganira nanone ku bijyanye n'ubuzima ku murongo wa telefone dufite John wiriwe
ngwiriwe
neza urahagana hehe
Nezara neza mba mu Buterere ubu tuvugana ndahano isamusharama
Buterere mu Burundi
Yego bora
Yego sinzi niba rufite ikibazo cyangwa rufite intererano ku bijyanye n'indwara y'umuvuduko w'amaraso ariko muganga ntari bubashe kuboneka kugira ngo agusubize sinzi niba ushaka no guhera ku byo yasobanuye yenda kugira ngo ugire icyo wongeraho cyangwa se n'ikibazo waba wibaza ku buryo twazakomeza tukabatumira bakatuganirira ijambo ni ryawe
yego murakoze cyane na ikibazo cyo wanje nari mfite nabonye muganga yagerageje gutanga sasa y'imyaka indwara y'umuvuduko w'amaraso yoba ikarira ko abantu cyane nagomba kubaza mbega iyo ndwara yoba ituruka kuki ibiharuro cyangwa kuvirwa muganga yoba yarakoze kuyikingaho mbega yo genda gute ko mbona ibangamira cyane cyane abantu bari mu myaka ikuze cyane icyo nagomba kubaza kugira ngo ubundi ngene twoyikinga cyane twoyirinda
Yee hari byinshi yari yasobanuye tutagusubira musenze n'abakurikiye ikiganiro mu buryo bwo kwirinda yari yavuzemo ibijyanye no kuruhuka gusinzira neza ukirinda itabi ukirinda inzoga ugakora imyitozo ngororamubiri ibyo byose ni bimwe mu bifasha uriye neza ukarya ibiryo bisanzwe bitari ibyo mu maduka mu bibyo mu bikombe byaba byarabitswe igihe kirekire hari inama nyinshi yatanze ntabwo nzi niba wari wakurikiye ariko ubwo igihe mwamukenera nk'uko yabitubwiye twazongera tukamuhamagara akatuganira cyangwa se nundi n'izindi mpuguke mu bijyanye n'izi ndwara zitandura ariko niba hari ikibazo izindi ndwara nawe wifuza cyangwa utekereza ko byaba byiza tuziganiriyeho ubu guteza amatwi wambwira hanyuma tukazaziteganya mu bihe biri imbere
Urakoze cyane indwara jyewe nari nifuza ko tuzaganira ko hamwe muganga yoba abonetse ni indwara
barahari
Niyari.
Ndavuga abaganga barahari bazaboneka.
Yego, ni indwara ijyanye n'igisukari kuko ni indwara irikira twara abantu benshi cyane cyane mu turere twa Afrika sinzi ikibazo ko hari inama yogira abaturage cyangwa kinakiriya ku myifate cyangwa mu mfungurwa runaka ukuntu umuntu kuko nyinshi usanga abaganga bari kwigisha mu buryo bari bufunguremwo ukuntu bari bari ufate ufungurwa zitari n'isukari nyinshi ariko abaturage benshi usanga biri kubananira imbere bari bufate sinzi rero ko icyo yokitugirira ko icirirwa runaka zadufashe.
Yego bizashoboka, iyi diyabete cyangwa se indwara y'igisukari ni imwe mu ndwara muri izo ndwara nyine tuvuga zitandura nayo iri mu byo muganga uriya twaganiraga w'Inkindi François ashinzwe mu ishami ashinzwe byo kurwanya nyine izo ndwara zitandura. Nta kibazo tuzabatumira baganirireho rwose kuri iyi ndwara ya diyabete.
Hanyuma hari amakuru nagerageje gusoma ku rubuga nyine nkoranyambaga avuga ko hoba hari urucanco rwa sida rwoba rwarabonetse n'ibyo byo muganga hari icyo yoba bizi.
Urucanco rw'iki?
Umugera wa sida.
Ntabwo numva.
Umugera wa sida.
Urucanco rw'umugera wa sida?
Ego arura umumarosheshe akora hari ibihugu runaka nigeze kubona ku mbuga nkoranyambaga ndavuga nk'igihugu cya Zimbabwe nshobora cyarigeze kurusora.
Yego ubwo nabyo tuzashaka abaganga bafite amakuru y'imvaho noneho bazabaganirira ubwo ku bijyanye n'indwara y'isuku. Urakoze cyane John.
Ego.
Twakire Nestor. Wewe Nesto.
Wewe ndabumva.
Nurahagana hehe.
Ego jombara mu Burundi.
Yego yego. Ufite ushaka ko kugeza iki ku bakunzi
b'Amerika? Iki na sharp geza kira dietu ku bakunzi b'Amerika nagire mbaze igiteri ingwara yizombukaje mu ndo wa maraso. Nara tumigani wa mwashirige nga haa kwa kwa Facebook raise na vonyi mege ya kumia kame vitakini chenda kujira kumirongiri ninga ahi
ya wenda hapa gariba vonyi ne alikuwa avikadida naba unuhuko ya muganga bedu sabanuri naba uko muna agenda kurani kwa agenda jiri vijago jinsi vijoku vaya ilugwara
ego na jirembaze muganga besi na vanande mnuhu sangi vombire zetuja Amerika indeni yongwara ya ndukira icyo bibako ningene koyirinda. Murakoze kirabo kandi n'icyo
urakoze Nestor. Ntabwo indwara ntabwo yandura ni imwe mu ndwara zitandura ariko nanone se bifata umwanya wa muganga wo kugira kubisobanura byose ibyo yavuze byinshi umuntu ashobora kwifashisha. Sinzi niba wari ukurikiye harimo kwirinda gukora siporo no kwirinda kunywa inzoga, kunywa amatabi, ukasinzira bihagije. Muri make ugomba kwita ku buzima bwawe kandi ukarya neza.
Murakoze cyane kandi turasaba nk'aho mu gihugu cy'u Amerika yuko muzi amacu cyangwa ibiganiro by'imibereho n'amagara y'abantu kugira ngo tuze turamenya indwara zimwe zimwe twakwikingira dukoresheje uburyo bwacu kama tuziwe tubaje kwa muganga kuko urumva yuko biba byoroshye n'ingene twakwikingira iyo ndwara y'igisukari.
Hanyuma hari izindi ndwara wifuza ko twazabaganiriraho mu bihe biri imbere? Turimo turasoza umwaka.
Indwara n'indwara nashaka ku ndwara y'amasigo ngo turasaba muganga muto igicishe nacyo kiganiro tuze turayumviriza.
Amasigo
nyine byo bigenda byaje. Ego
yego. Ubwo tuzashaka muganga. Urakoze cyane kandi ukomeze gusoza umwaka neza. Uzagire na noheli.
Murakoze namwe ngaho. Namwe ngaho ku gihugu cya Amerika muzogira umwaka muhire. Tuzokomere mutuze kumedi ushadikanye ibiganiro ngaha ku radio yacu bijyanye n'amagara meza yacu.
Yego yego n'ibindi biganiro byose. Ye twakire Audace. Audace wiriwe? Audace ko telefone yawe sirimo ku itarimo kumvikana neza.
Oya.
Ntagirimo kumvikana neza. Uri Burundi?
Uri.
Oya, ntagirimo gucamo. Radio y'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turimo mu kiganiro cy'ubuzima ariko kandi dushobora kubashyihana akaririmbo mukaba mukomeza kwitegura nyine gusoza umwaka neza.
Radio y'Amerika yabaye ikibito cyacu. Radio y'Amerika yabaye ikibito cyacu. Mugucerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikisubizo cyacu. Mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye ikisubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwiki ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika yabaye ikisubizo cyacu. Radio ijwi ry'Amerika yabaye ikisubizo cyacu. Mugucerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikisubizo cyacu. Mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye ikisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka ereko ikurikiza. Radio ijwi ry'Amerika yabaye ikisubizo cyacu. Radio ijwi ry'Amerika yo yabaye ikisubizo cyacu. Mugucerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikisubizo cyacu. Mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye ikisubizo cyacu. Radio ijwi ry'Amerika yabaye ikisubizo cyacu. Radio ijwi ry'Amerika yo yabaye ikisubizo cyacu.
Ibintu bike muri zisha barundi twabonye. Jane Fabrice, Fabrice ndagukunda cyane.
Inyonyi wetu
murakumva rero radio yanyu ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kiganiro muri isanga kwa gatatu, kiganiro twagihariye ubuzima. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Risha Richmond. Uranyumva?
Yego, ndabumva cyane.
Urahagana hehe?
Ndi muri Tanzania, neza na neza, mu ntara ya Kigoma.
Hameze gute mu ntara ya Kigoma?
Hameze neza, kavura gahejeje kugwa, angorane n'imwe.
Good. Murimo gusoza umwaka neza?
Yego, turashima cyane ko n'amagara tumerewe neza
nuka nuka rwose dukomeza kuyabungabunga
ego
ya uyu munsi rero twari twabatumiriye muganga ngo abaganirire ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso uretse ko ngubu tutakiri kumwe cyagiye mu bindi bikorwa byihutirwaga ariko sinzi niba warufite inama wifuzaga gutanga cyangwa se niba hari igitekerezo wifuzaga kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika.
Nsanzwe na inatanze nimero mfite akabazo nashaka kumubaza bisanye no kuyo iyo ndwara nsanzwe nanjye nayumva aho mperehereye yuko ishobora kuba iri mu zibangamye rero nashatse kumubaza icyo umuntu yakora kugira ngo ashobore kuyirinda yabo bikunde abandanye afite amagara meza. Icyo kibazo nashatse kumubaza
ni nkurikiza ibyo yatubwiye kuyirinda ugerageze ku n'ubundi ni indwara itandura no kugerageza kwirinda itabi, kwirinda inzoga, kurya neza, kwirinda ibyo bintu byo mu bikombe cyangwa se bibikwa cyane mu maduka ibiryo biba bibitse nyine hari ibintu bashyizemo kugira ngo bibashe kumara igihe kirekire, ugakora siporo ubwo n'amazi menshi bajya batubwira ko umuntu agomba kuyanywa kuko nayo ashobora gufasha amaraso gutembera neza. Ibyo ni bimwe ushobora kuba wakoresha kugira ngo wirwaneho urinde ubuzima bwawe. Hanyuma ubwo ibindi tuzongera tumutumire nk'uko yatwemereye tuganire no ku zindi ndwara zitandura nk'uko bamwe bo twavuganye mu kanya bavugaga ko bifuza no kumenya n'indwara ya diabete n'amasigo n'ibindi. Nawe sinzi niba nawe hari indi ndwara wifuza ko twazaganiraho mu bihe biri imbere.
Hari indi ndwara nanjye nari nifuza ko
nawe niyo
yogira icyo tubwira ko hanyuma aramutse aronse akanya.
Yego,
ni indwara bita ngo ni ya asima.
Asima, yego.
Yego, nayo ndabona anibangamye rwose.
Sawa, reka ubwo tuzayivugaho nayo tuzayishakira umuganga. Urakoze cyane, reka twakire wa nyuma. Innocent, muri makeya turimo turasoza, icyo wifuza kuvuga?
Yego, nabibonye.
Ijambo ni ryawe. Masogonda make.
Yego, ndabona kumiriki murasoza nkabafata nk'umuntu yegutse afite nk'ibimenyetso by'iyo ndwara. Kenshi hari abantu cyane cyane usanga bifata ku bagore bafite umuvuduko ni hehe umuti twakora kugira twikengere iyo umuntu abonye nk'ibimenyetso twavuga ati reka dusibe hafi umuntu aca kugura kugira twirinde uwo muvuduko w'amaraso cyanke ingene twokwikingira kwandura cyanke ntitwanduze abandi.
Ntabwo yandura, ntiyanduza, ariko icyo inama nakugira ni ukwegera abaganga bakwegereye bakakugira inama, bakagupima, bakamenya uko umubiri wawe uhagaze. Reka rero ngushimire, nshimira n'abandi mwese twari kumwe, ngashimira muganga twaganiriye Uwinkindi Francois na bamfashije ku buhanga bw'ibyuma Cornelius na Aloise Bigirimana. Kuri mikrofoni ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.